Talata sappo e joyi lewru décembre hitande duuɓi ujunaɗi e laso yande joyi e mintaji sappo e joyi habaruji studio Kalangu e fulfulde ɗi min Ali Ñalle Abdoulmoune yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde ni, hannde en puɗɗiran sigila studio Kalangu, sigila mo darmum ni ɗum hokkata natoɓe tewteru ardangal leydi enden ni lawol yettinde sigilaji mum en yaade himɓe leydi. Hannden kane kadawre Habibou mo SDR Sabowa kettintoɗen. En kalan du ni fa hannden dow cuɓakiji gaɗaɗi alal bittiɗo ende nder leydi meɗen, cuɓakiji ɗi dalila muɗum ni himɓe no ƴamodira ɗum woni cuɓaki lobbi gaɗaki. Maître Zada Harouna mo ardiɗo seni région Maraɗi famtinan dow majjum. Yewtere pindinol studio Kalangu hannden waɗan dow rewɓe leydi Niger tittinkiniɓe no durwa gam yaadu yeeso heɓo ɗo nder leydi meɗen. Rewɓe du fa hannden wonɓe no jingano hakke bandiraɓe rewɓe rewɓe du fa hannden tawaɓe e politique. Rabi Arzika ɗo mum no hannden yewtere pindinol meɗen waɗata. Dalila cuɓakiji gaɗoteɗi nder leydi meɗen ni ko hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso yaade hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso e goho. Studio Kalangu no hokka lawol natoɓe tewteru ardangal leydi ni wara haala yettina sigilaji mum e himɓe leydi. Hannden kane Habibou Kadawre mo SDR Sabowa yewtere mum kettintoɗen, yewtere de Asmane China waddi firta e fulfulde.
Kane Kadawre Habibou, ɗume waɗi ko aɗa tewta latade hoorejo leydi?
Je suis candidat parce que
ko sabi ko miɗi tefa latade hoorejo leydi ni woni parti an, kañum woni ko suɓi kam mi tefa do inde muɗum horaku leydi. Ko hani pamoni minen min fedde sukaɓe ummator no endan latiɓe min muyi min naata e politique on endan. Ko sabi ɗu woni min taykiki min jii hara filla jogagol laamu leydi ndi endan jeccere no wodi sanne ɗo endan Niger
en terme de gestion des affaires publiques ici au Niger.
Laabi hen ɗi ardinɗa nder sigila maɗa politique o?
Notre programme politique ya
sigila amin dow lawol laamugol no wodi laabi kewɗi, no tawa e dow fi ko darto joni ɓiɓɓe adamaɓe arsugu muɗum en nenene ka parti amin mbita SDR Sabowa ndeni heɓowi laamu no aadini goo fou waɗan dabare ko watta ko ɓiɓɓe leydi fo gartodira jonde lobbere. No wodi laabi sigila gam jogade faa woɗa kulle ko heɓa dow lawol démocratie. Nonnon du kondani min gaɗan dabare du ko watta ko tawe pelle laamotoɗɗe enɗan moƴƴintine hokkite sembeji muɗum en talki laamurɗi du konda min dartinta dow majji ko watta ko tawe laamuji tawa ɗon kam woni laamu golloɓɓe en koltiko enɗan kañum e laamu député en e laamu hara fi saria ɓe fo talkiɗi hokkaɓe laabi noɓe gaɗirto golle mabɓe tawe oto wawa hadde oga wadde golla muɗum no haniri.
L'influence d'une institution sur une autre.
Ɗume sendima e ɓeeto?
J'ai jamais pris part.
Min mi waɗayno politique feyde worre kanon woni mi joɗeki e nder pelle jingonoje himɓe hara fi sukaɓe ummatore gaɗa golleɗi koye muɗum en. Mi fu fi gollal ngal hoore muɗum Niger ɗum tan woni ko andunomi. Mi joɗaki to konna ni gollude e les services uji gomnati feyde worre.
Je n'ai jamais travaillé dans l'administration publique.
Ɗume woni ko mbawɗa wadde dow fi yolwi nande hokkoɓe habaruji nder golle mumen?
On va créer les conditions.
Min gaɗan ko watta ko hono yolbinigol hokkoɓe habaruji ɓen endan gam batte waɗa golleji mumen laato ko tabiti. Nonnon hey himɓe fu tawe hokke lawol kaala ko jiɗi wakkati mo jiɗi tawe no laaɓi tar no yirri fu eno haniri fu.
Liberté d'expression de manière générale.
Dande hende ngattata yaade ɓiɓɓe leydi.
Je lance un appel.
Min waɗi noddagal yaade e himɓe fu ko watta ko neɗɗo fu wadda ballaga mum heɓa cuɓakiji gonɗe ɗe gaɗa ɗi laato cuɓakiji laaɓuɗi gongaji ɗi himɓe fu yardi dow muɗum. Fa hannden min waɗi noddagal yaade e himɓe ɓen ɓe pamake no wajibi himɓe jaaha fa kewa. Non watta ko tawi ko wurtowile hen fu himɓe fu tawan yarata dow majjum ɗum laattadu konnan cuɓari noon ɗi ɓiɓɓe leydi e koye mumen waɗani hoore
mum.
Gaɗa cuɓakiji gaɗaɗi alal bittiɗo enden ni de reedu leydi meɗen to maraɗi waɗi himɓe wonɓe no ƴama no ƴamtino koye mumen no mbi'ade neɗɗo suuwi hondu muɗum deki dow natal gal enden hal cuɓaɓe muɗum waɗike natila ni sey to wi'a hondu deki ton enden nden ko cuɓaki ki enden tabbintine dow majjum ni waɗi du fa hannden jancuɓe no himɓe natirta ton enden gam waɗude woteji ɗi enden nani pamtinol du fa hannden ko maître Zada Harouna ardiɗo seni région Maraɗi waɗi dow ƴamɗe ɗe enden komin mbi'i ko Mohamed Mamman waɗi firta e fulfulde.
quand vous prenez le bulletin unique
deni on ko jital kur wote do ademande parti fu itana monoku to net to gato no mu wata amma bande hebay tugude do nokku itado on seni yeyi tugoy hondumundu to mande parti on wote on wadi basi fu wala lemun ko bi mi andu wotaki hunde sirrinom amma ko andumi ni mi watti jewobe woteji din dar nokku je biroji woteji din fu wodi biro fu du watana monoku to yata subo mo yidi on denne fainde takere wata le nokure to nitto yata subo tal kurum do no basi fu wala lemun iyaka fa neddo wada dun ni der cuccukan
nya aucun problème
juba kiji conseil communiji e region to ande ni der département gaya wadirama jam e sew der biroji di andan du fu ko watta biroji kemdi di e la soji na e joy département gaya o andan fu cuba kiji di andan gadirama to andan jam e sew hanno maître Moussa Souleyman ardido seni département gaya o andan haliri dum nani ko wi ko fadal alu waddi firta e fulfulde
fodir ko département de
gaya konim be kani famude ni département mo gaya wodana biroji wote kemedi di chapande jetati e jeego wodi du dudal biroji wote din fufirta kenana der yamde jetati biado tam goddi majji tan kebi e ginde wakati on e mabbitide yamde jeenay wodi duudi mabbe yamde jeddi futuro limore talki wote dindo wadirama le hakkilo fukingo wodi dudal biroji din fu gaddi talki mu en wote to biro miti kaji do filla cubaki on kedale fu ke baka dermu ko baa mu wiide ni dudal biroji di kantini golle mu e fadun yarama to biro kaji do filla woteji mo region on biroji di ke baa hantidide golle mun din do no ken hen wadde limore mu dun kanji dudi kantidi golle majji
exemple pratiquement terminé
biro fedde jinganore himbe leedi de arliti to andan ni der erol mungol windi yari to andan to ardido company kominak o andan ni der erol gol andan biro o holli ko laabi adaadi gam wallirde gollobe company o andan ni kejore hana du kambe tan andan fa he balla kabe gibe gaddana himbe tawabe der hubere arliti be andan miccintinan himbe du ni ko marsi tane dubi ujuna didi laso e go company kominak o andan ma wote nani ko ramar iliat tufat mo fedde de andan wi ko usman umar waddi firta e fulfulde
nous avons rappelé certain nombre d'insuffisances
comme mikitit e sedani rafi ke joram har ko darta mo intinal company kominak on tawa kambe wattude e kunta kulle burde sulude bibbe wuro misali gollobe jingodirde e company on e fande filangunda nimbe wakati de company kominak on mabbi odo andi company on wodana gollobe keme jeegom wombe no golla kominak e gollobe keme jeetato wombe no jingodira e company on denne lobe keme jeegom be no godi ceede ko kokkete ndeni campagne kominak on no mabba gere no heba milioji 10 e joyi laso chapande tati chapande nay yaade chapande joyi gollobe keme jeetato jingodirbe campagne kominak on do kepta ceede den don seni campagne on mabbi
rondo kin prime en partant
Darandi nore de gomnati leydi Niger wadi ni kenga ton andan tumur region di fa asawe bitido andan hippiter gon andan wada to himbe tumur laso e jetato mayi himbe hemre e ko deki barmi der hippiter de andan ni dundu ni fa handen dun ande mo en gadi gadi hippiter de andan gomnati leydi Niger du ni fa handen yami jirginagol balde tati ni andan illa talata sappo e jo lewru desambre tan du bujna didi e lasudu Der sigilaji cedaku do hidde chaka sukabe jokolbe e surbabe di studio kalangu yottinta yaade himbe ni handen cedaku hawa mu dubi 10 e jojeyado birningawre kettinto den cedaku mudun gu min Ali Nyali Abdul Mumuni waddi
Hawa Ibrahim dubi 10 e jojeyi 10 e nay sabo ono den na andi kidom na andi ganyu dubi 10 jeegi yaade do de bi tawlo do am mi acca mi dewle don wakkati mi do wawi haw jagol bibbe am be suudu am wada burnal lob
taw den ni do uyti jande mudum ta den da jangi jande dina ma da andi ko dina ma sirtata ada way joddade ni do kudan goddo no don ni yidi ma ngam saabe yidde bonnande ma goddo no don yidde ma ngam saabe ni yidde harka ma ni e ni do lejol go ko ngol tina anda harka tina anda gido ma ganyo na dalle fami goddo da ta problem
hala sukab umma tore sigila no mo istiyo kalangu Hey banna, nono, nebi kwa mi ama.
Hey bandirao, nwe himpe fai watugo imanyao kesugu na atuengu. Ay, untilsino kwa himpe jodo uro, ustira natugo darjama are, hako dubalede enhana wakachifu himpe gidata. nonnino ido wodi gonga amma mineni yi gonda ma alhaji yo fama diga loktorore mo hoyi inyo gungu covid 19 hani men jaha men ganamu barka ton den wuro makko
dume gida ha haddar aminata wibo anni koni a halade woy mi him mi ha baade di corona wodi matno alhaji barka jam min ka hana e an kam mi wala yahude seyni munya he hana minta babbi be mi dalta be burto hakku dube na ta baade den ko min kanjum burani ka
ko gonda e on welaka ko sedda ado wai wattugo horma yer makko nana na on ko manani lanyalma hibinama ko wayda battagoma higo tra ema himbe ko annuda fu doggama gatta horma yer makko nana hanmin bumbo higoma imi doggima mi dalima lokaci nyawgu nonanta gamma jinjimmi dala batugo hanne alhaji buri igo yi eme hadda makko mene lanyal makko higo tra ema ko himbe ko ma anni fu burgo komi de lokaci aya
Aminata, minani halaji di kalan takan kuma mi yetti no hande ma dare nyaloma oy jatte raro demo na noddemo kan sembin indemo
basa fu wala do dunde mi fami umfu gan kulon nyawgon denno gonda yeno ko jimmi ima kanjum men poda hakillo himbe gombe haddeme do nyawgon de men nangana embe godi nyawgungu covid 19 men hakillo ilawol adadum gan hisude ko eme in nyawgon de han lotugo juude men e katari lokaci fu i wottugo sumde e honnuko men e kuma men dal battago bannira e men senni on watata men nangana be der nyawgon de
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hautade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
hande ni rewbe leydi Niger tittinkinibe no durwa gan kejora rewbe duni fa hande wonbe no durwa ko watta yaadu yeso e bodo hande ni der leydi Niger no duudi daga jinganowo wurtinde hakke rewbe bandiraabe mudum daga cingudo golirde hore mudum gan hejorde hore mudum Rabi Arzika no limte der ir rewbe hande duni fa hande gan o mo wallira himbe leydi sanne dalila kejora makko nani du fa hande neddo non tawado der filla politique se kettino da yewtere makko de Olivier Assok Bavi wadidi he makko de yewtere de talata Abdou Bahar wadde firta e fulfulde
Rabi Mohamed Arzika o mo wodi talkur maundo fi ko darto hono kawro Arzuku der majjundu kondani o jojjini fedde makko non latin non golla do majjum o mo andade konna e do politique le leydi Niger do endan sabo joddeki o gollidi do kondani e himbe mawbe be politique be leydi meden Niger Rabi Arzika no famina en golla mudu gal honni
fait plus de 15 ans
emi burdu sappo ije ko imi fantidira himbe politique gonga mi fantidiri himbe politique adu du sanne tarihi hamma ama deno wodi goddo balludo kan der haraka politique to fu imi akanko imma annal anki wodumi igide am politique lawol senni dirgo jawdino gammi mine ono de lawol politique walano mi anna ba imi micto yaade der wuroji igide hanne politique lawol waddude yaadu yeso
même le développement
o wi politique wonno ko lati sen wadando fu sey ya faato himbe ben enda yo wabe ton yewde mabbe ton enda faama golle mabbe no yarto sabo wi nedda wawa hedde yaadu yeso no joni nokku goto no wi ni njimi na ni njimi
on peut pas faire
wawa wadude yaadu yeso do internet debi be leydi Niger fu gidi mojingo sey nata der politique da dum hebayno jama ko sanne himbe go no mila politique no fedde penobe no politique no laal wadude yaadu yeso gongol no
Abdou Garba ndemomo no endan jiado le wuro wetengo Garin Shina kore mayro region modoso o yo meddi yide Rabi Arzuka o mo miccito du konnani mballak ko o debbo politiki watni be le jonde mabbe den endan
kore kore ni san Rabi Arzuka
andal sanne andumi Rabi Arzuka fuddo de mi andamuni o tawda na mina e sador man diam o hokki cede tuyoji sodo amin gattana pompiji diam dubi amin jegon miden gondi e makko min nani du beddo makko sanne robe amin farto gollal gadol neban giriji imo hokkabe cede wodi dooda andi rafindi an kan woni sadorma demo dufuko ko kadale adunar sana ndiyam no merel
en baburwa aikin bazani
Rabi Arzika ni hande de o wonno o tafafa o lato ko se mo commune kore mayruwa
lata de debbo jombaade durude hebude lawol wallirde himbe wombe der wuroji no hani ne o tawe hoti adiji mi igide an de en gaday golle de to fana en jombe an
pas de vrais intellectuels.
Bandiraabe hettiniibe habaruji studio kala ngudo yotar pindulo meede handen ko wadi do rewbe tittinkiniibe no durwa ko watta yaadu yeso hebo misali ir Rabi Arzika e ko nande titta en dan kokko habaruji meeden timata amma ko min dilla miɗo miccintina on ko batu jodo kala studio kala ngu handen wadan do natol sukaabe rewbe der politique e sadormaji dibe tawda der gadol politique o en dan Fati Zakari Kandu ardo to batugo